rona
dinela
kha kha tsene ya mo
e maro
he
mo e maro kha kha tsene
rona
dinela
kha kha rona
dinela
kha kha tsene ya mo
e maro
he mo
e maro kha kha tsene
Yeah.